niliwa one, niliwa one, si niliwa one. Meshi mnaomba but hapo kwa kuperform na underperform na fa kupull up socks. Usieke songa huwezi last long kama game iko top jiteka mkutano. Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence. Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence.
Ni aje lovely bird, stonde tuonge. You are a queen, usiogope. You make me laugh, my heart de pump, you make me happy. You make me high, high, high. Story na pesa, atia wa baba. Atokiga, siki lawama. Miku kupenda, kisha niramba. Ukiniguza another to go harder. The way you sexy na kwambia sengine yukata. The way you moving na kwambia sengine ni bala. Heri ni nyonge ndo tukianza nieze tuku last. Nina kupena na hizo si story za jaba. Na hizo story usisho mama wachama.
Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence. Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence.
Kukuna paka ya white, tafute ya black. Female lazime kuna male. Mini handkerchief niko na makamasi. Jua lazime kuna giza. Kata transform ata miaka mkia lizard. Jua lazime kuna giza. Napenda shingo laki mikula gizard. Kata transform ata miaka mkia lizard. Jua lazime kuna giza. Napenda shingo laki mikula gizard.
Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence. Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence. Yeah, life is not all about sex. Kuwa cool ina certificate. Fun is not all about gauge. Ukipagawa na madawa uta regret. Usini copy, ukaji paste. Uni contest zai, run your own race. Replace ya, no chess. Not address, no face, no case. Awo, awo, yeza, yeza. Waza, waza, yes, yes. Awo, awo, aye, aye. Yeza, yeza, wo, wo. Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence. Poor performance, poor performance, na mnaomba na confidence.